pelekena arien, pelekena arien. Ah, tu chese chini leo, chiki lo talo tuskizem.
DJ Sarge, Brasho.
Uya, chesa kabibi.
Na wapelekena rada, na wapelekena arien.
Umeshika zimeria tuke jani.
Kama au narada mze ya beli sharien.
Ya ina digeto na mabete babi. Bundus na di area tumepige kambi.
Craving, ya kishada. Craving, ya kishada.
Odewa moranga ni mekam na mandoma.
Mandoka, doka nani.
Are you ready? F-O-A-P-O, B-F-O, boy. Z-F-O-K-A, D-F-O, da-da-da.
Hip-hop, hip-hop. Sifonya ngoma zote mbaka hip-hop.
DJ Sarge, DJ Brasho, 254.
DJ Sarge,
DJ Brasho, 254. Hala on 0798.
Sana. Ati we ni kichwa mbaya. Nati leo ntaka dawa. Unapendo mama sana. Napenda giwa sichana.
Hainishtui lakini nimeshtuka. We ni mwanaume umewekwa umefugwa. Haunishtui na yo gari ya dadi. Haunishtui na yo pesa ya mami. Doka hapa. Doka nani. Doka hapa. Doka nani. Unaturingia vile umeomoka. Tulitoka Kayole squeezy unaishu moja. Haituishtui toa ufala hapa.
Na kwa shiademi yako mindio mopsik. Aikosi pia ni mnani kopi. Juleuzi kikisha mindio choki. Na wendio chali ama weni kadem. Chunga demi yako minta kapeng. Abiro chwadi mindio matek. Mpek, mpek. Ndosi mwake mate check, check. Ndasi kule kake.
Dana, unaulizo kautezana. Kona penda kunyonga sana. Na upenda giwa sichana. Ati we ni kichwa mbaya. Na kileo ntaka dawa. Unapendo mama sana. Na upenda giwa sichana.
Majaba man, na siyezi katema. Kashadena, kaglass kakupima. Fix your makeup, hita pangu za gemira. See you later, wesi mzing, wesi king. Ataka, ni kukazo, si kaze kunyi. Weni mtaro, nilizamo, siku je 2 weeks. Na wani judge tu sana, na hawalikwi. Na mangezo bile
Vitisho, highness to uui. Muda utajua, haujuu uui. Mtu anakujua kama choo ya gava. Mbogi yako inaka fruity sana. No wonder manzi yako ananivuti yanga. Address me vile una address your father.
The original party DJs. Sarge,
the hype boy,
DJ Brasho, 254.
Turn you,
Mavo on the beat.
Modo man, Nakizime Shikaman, Gwele Shash, Akitisha Zimaman, aye. Nikki Petri, Tisha Peter Pan, Kat Kandi Bakuna Penga in a van, aye. Modo man, Nakizime Shikaman, Gwele Shash, Akitisha Zimaman, aye. Nikki Petri, Tisha Peter Pan, Kat Kandi Bakuna Penga in a van, aye.
Kuwa jogo ningelisha rungu bubu. Ngedani kuna ngori akipiga ya kenduru. Jugu, kuku, manga na kinduku. Marash ni anjoti ndani ya boxa. Nundu ikusi na fude na yosiezi kula kavu. Chume la lendani aiskizie kwa mbavu. Domboda domboda ajimwagie madafu. Njoti yangu ni shasha panyaru.
Chubui, nazama Chubui, cheki ishaganda Chubui, aliringa na namba Chubui, cheki asha mangwa
Mojo man, nakizime shika man Gwelo shash, akitisha zima man Niki petroi, tisha pita pan Katkandi baku, napinga ina van Mojo man, nakizime shika man Gwelo shash, akitisha zima man Niki petroi, tisha pita pan Katkandi baku, napinga ina van
Pigwa kumbi na sponyo wa oyole Shika chuchi ziki shika unitole Na kumuti paka ipigwe vidole Na manjuti migi ni kumwaga kore Ana haka bigi sura ni akode Pigwa kishuti ni kodaru na chachisha na atoti Mode wangu anakuja daru na kohoni Tapika kwa sing adibudo magenjoti Mabrika mchezo ya watoto na ningori Mapatika zote zimejezo na manguri Mabigiji zote zimekulo na madogi Kijiji yote shambuliwe na kimbogi
Mojo mana kizime shika man Gwelo shash akitisha zima man Niki petroi tisha pita pan Katkani baku na pinga ina van Modo man akizime shika man Gwelo shash akitisha zima man Niki petroi tisha pita pan Katkani baku na pinga ina van
Koni nifike koi nange sokoni Duda ni bigi buda kichwa sioni Chapa hiyo kitu hadia toe maoni Kama beshe zake venye uli Dishia jikoni kabla Sapa ifike kabla Vela ishike sunajua mini dume Napenda vitu za kike na unazo Wanza venye nipo ina pip mlegezo Nikubomowe nikujenge kama mjengo Na venye niwe steady mujulus nina lengo Na vix iko hapa nili kujana kingo Siyezi chapa dry kuna majimi gingo Nimejeza ngeus album status ni single
Modo man akizime shika man Gwelo shash akitisha zima man Niki petroi tisha pita pan Katkani baku na pinga ina van Modo man akizime shika man Gwelo shash akitisha zima man Niki petroi tisha pita pan Katkani baku na pinga ina van
Modo man nimeka mna kiplani Edu man saka biz tukabani Maida tujikata ndo wa wang Si wagotejo manjuti utapakwa Mana kanikora Shika bole mokorino hao Kiti na gonga na sisiki uchungu hao
DJ Brasho 254 DJ Sarge
Mojo man na kizime shika man Gwelo shash na kitisha zima man Niki petra ni uta pita pan Kani bako na pinga ina man Kizime shika man Gwelo shash na kitisha zima man Niki petra ni uta pita pan
Magic
and Andy Dizan mokorino kiwa jaba Kukumanga weni kukutaga Amba lulu mina penda paka Uku area lolo tailamba
Nine kus kama saba mora Atoka joka sita na ma Makada shankati sako ja Mokori na wena zati shada Kidole, mokori na wena zati shada
Kaina washa na chapa micha ras Kauna daro kunyuma anza mwans Kauna osha vyombo za mitambu Juu ya kutu na teka ndo yu kambu Yeni poko na mepiga nduru Hapa kuna run moja menikaze ndugu Hapa kuna juna haga ni kulie kinugu Mapunyeto ni fozali usijikune ndugu Kaiwezi pia unazana jisi makuku Kaka usishuku na nukia nduku Duf duf neza za mandani otero Duf duf na kutemia jaba mapero Shuk shuk adi izo nyaru makero Tani uwa Dizan mokori na kiwa jaba Kukumanga weni kukutaga Amba lulu mina penda paka Uku area lolo tailamba
Nine kus kama saba mora Atova joka sita na ma Makada shankati sako ja Mokori na weno za kishada
DJ Sonch The Hype Boy
DJ Brasho at all social media platforms at DJ Brasho 254
Niko hae na sizi meyongwae Hapa kwa ndaye kuna nuka njoti wae Iku seke neza washa tiringae Ani chafi ni mtaro yoni dark inside Nasikia harufu Harufu ya kishada Sasa ni 420 Tuka washe shada Kakaleta nare Nilipue jaba Nazikishika sana Natema kawada Kitinge kike kitinge titikika Itinge titike, itinge kike, itinge titike ka
Etinge titike.
Get design mokori na kiwa jaba.
Itale.
Kukumanga weni kukutaga.
Itale.
Amba lulu mina penda paka.
Itale.
Uku area lolo tailamba.
Itale. Nine kuska masaba mora.
Itale.
Atoba joka sita na ma.
Itale.
Makada shankati sako ja.
Itale.
Mokori na wenoza kishada.
Chamba miti wamepigwa saba. Haga imepitwa na mkamba. Ata mimi kwanza sija anza. Leta cake muradish ni kuchimbe. Twende che na simbe na kichile. Peke jeng madhende sindio zile. Piga kombi spa mina kichoki. Kani kuchimba hapa misitoki. Adi salo fili mwaganjoti. Wacha balo mahaga uzi sosi. Nina kano msipa wende osi. Siza jamdo zimeja kwa moti. Nione kano msupa unapongi. Adibake miwa kulia kwa koti. Kakimbuzi ni mpandile mashoti.
Kingstars Entertainment DJs.
Get vizen mokori na kiwa jaba. Kukumanga weni kukutaga. Amba lulu mina penda paka. Uku area lolo tailamba.
Nine kuska masaba mora. Atuwa joka sita na ma. Makanda shankati sakoja.
Mavu on the beat.
Supana kuni ndogo na mbele vuvuzela.
Nina igwa mani wegi theta sokera.
Supana kuni ndogo na mbele vuvuzela.
Naro wiguno tumeleta madhina.
Mkemba, kumbe 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 nda mkemba. Kumbe 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 nda mteka. Kumbe 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 nda msesa. Nda mkemba, nda mkemba. Kumbe 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 nda mkemba. Kumbe 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 nda mteka. Kumbe 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 nda msesa. Ni onda mkemba. Sijui kikuyuba tu msupane karogi ningori. Anofizi sana mnyama pori, chori. Apigwe miti cha masori. Joti, imeja ndani ya lori. Siwori, masaya kiwandeze amejawa na mori. Kadet nikos, mitafika apo voy. Sina holy spirit, unilikulanga joy. Weni lele, ama vajo na kerere. Peke, ama chupa ya shere. Chege, ama muangi ananyege. Wewe, ama kuku joni mwere. Zako azishiki, adiweke mchele. Supana kuni ndogo na mbele vuvuzela.
Nina igwa mani, wegi theta sokera.
Supana kuni ndogo na mbele vuvuzela.
Naro wiguno, tumeleta madhina.
Mkemba, kumbe 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 nda mkemba. Kumbe 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 nda mteka. Kumbe 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 nda msesa. Nda msemba, nda mkemba. Kumbe 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 nda mkemba. Kumbe 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 nda mteka. Kumbe 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 nda msesa. Nda mkemba.
Missy Patrick lakini na ingunza. Shada zibani kakeja na iguza. Kiwa ndole jikune ni kama funza. Dempoko vaja kuna kitu tanifunza.
Legeza, kitanda ni jeneza. Kuto ni safi, kitanda toweza. Simo kukando hapo utameza. Uko wet kango ni nateleza.
Kiza zeze hapo buda ni tacheza. Chapa ilale ex wako ni kalesa. Yako sinyoka unajua ikolesa. Ni ato mwakuna venye buda utatese.
Supana kuni ndogo na mbele vuvuzela.
Nina igwa mani wegi theta sokera.
Supana kuni ndogo na mbele vuvuzela.
Naro wiguno tumeleta madhina.
Mkemba, kumbe 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 nda mkemba. Kumbe 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 nda mteka. Kumbe 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 nda msesa. Nda msemba, nda mkemba. Kumbe 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 nda mkemba. Kumbe 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 nda mteka. Kumbe 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 nda msesa. Nda mkemba.
Nodi mudi doka na goma na dina. Moshi za mavela hapa ziunu kanga. Kete paza meru hapa ziuraru kanga. Katise tituri hapa siuchimba nanga. Ra Nagifiriganya shada za kwetu vuto taitana. Jaba ya meru gomba ni za China. Pedi beberi jina ni wanaina. Na konzo mandevu njezi zilekwama.
Akuna mufapa na mbele mbuzela.
Nina igu mami wani leta sokera.
Sipana kuni ndogo na mbele mbuzela.
Instagram too. Sometimes niko sober, sometimes na vitu. Akisoga mina junga, ha, mabisu. Ask how I do, do the better than you. Hey, wame pay attention, na hata silly busy. Nikisai piga, tauba si disi. Sija kula yako, ndio niite visi. Mina koga romantic, naeza kwa mpisi. Wana nita goda, timido kata goda. Hapa midio bot, sika chok chora zote. Niko uptown, tena bado kwa machocha. Anything, anything, the lot and the
DJ Sarge, DJ Sarge, DJ Brasho, 254.
Peter Orosho, oh, Orea, ay, Nisiba Coco, oh, Orea, ay, Nima Kushoto, ay, Orea, ay, Niki Mangoto, oh, Orea, ay, Peter Orosho, oh, Orea, ay, Nisiba Coco, kama kisa leta change to try to pakia nina asali lakini sina b napenda punyeto ndio maana sina b anapenda tena nipata aje mazigwembe omulira mwana wanje bangai penga juform nikubange nichome kipenga juform nikupange leta kero masikuje nikumange huku sitake unga ukande ka una mbegu sikuje nikupande niko mavodo my spirit ni za sande ore ai ni makushoto ai ore ai Niki Mangoto, oh, Orea, ay, Peter Orosho, oh, Orea, ay, Nisiba Coco, oh, Orea, ay, Nima Kushoto, ay, Orea, ay, Niki Mangoto, oh, Orea, ay, Peter Orosho, oh, Orea, ay, Nisiba Coco.
Mambiro, we unaenda raw, Katiloso unakuja na chrome, na minyozi mepigwa tunandom, Kambioni kuchana tukanjong, ah, Wanjiro nikurukie kinjo, Kombero nikukembe kwa chuom, Orea, Ganero, white terero, dari ariganero, oreo, more origanero, white terero, dari ariganero,
orea ai, nima kushoto ai, orea ai, Niki Mangoto, oh, orea ai, Peter Orosho, oh, orea ai, Nisiba Coco, oh, orea ai, nima kushoto ai, orea ai, Niki Mangoto, oh, orea ai, Peter Orosho, oh, orea ai, Nisiba Coco,
ina kodoga kwa one gaba. Wa morango na madama track sana ana turi yako sop sana sijacha kuredana nilitama sikio pamba kuvimba kichwa micho mani bigiwa na kada nilipenda shate sana nkako sadis na shahada nilipenda kuu sana malaka nibiaji mbota mateme nkaekewa kwa kiroma na mogoka na bado tukipatana wanade kushikiwa soda
Sarge, the original party DJ.
Nimeshika nadhani mini pilot nyege nyege nina rungu nadhani mini psycho piga nduru ni washe tu mandukushe nikichumo nadhani ni kimboife kuna demia mtu wote ni mandukushe nazikishika laimu ni kumbushe
msi wale wakulete wa maua bila ndomsi unajua utaniua tesa kitale mpaka maua nikikalia si utahema kifua
kukunyuketaka bigiriri kama teketama digiri kanizama firi firi choma noti za ngiri ngiri kubinye ketaka digiri kama teketama digiri kanizama firi firi choma noti za ngiri ngiri
kibao na natengwa chencha tau
na pop ni kamao jina kaya mau mau kawada kakinyonga miza maji ya limau kajaba kakinyonga cheki ni ngango ya mbao hola odi odi tuende juzi mebondi bora mamoshi mingi mingi kaso don gomora utoshi toshi mesha hadhi tana gusho nora njoti njoti zinanuka taya za corona
nataka uketi na isi mame nidare mboko na ugurume ni rombose iteme mate nipate majani nikiwa kwa zabe
sijui leo ni kunye supi angwai ama sijui leo ni pike mudhokoi ama maisha gitu kiona huto boy ama madildo na matoi ni za kuja dana kukinyo kitaka digiriri nama teketama digiri kupaka nizama firi firi choma noti za ngiri ngiri kukinyo kitaka digiriri nama teketama digiri kupaka nizama firi firi choma noti za ngiri ngiri
mini stima stima usinipime guza itina itina usilime ifitina tina nikunyime andateka dada nikuchimbe
Simwale wakulete wa maua Bila ndomsi unajua utaniua Tesa kitale mpaka maua Nikikalia si utahema kifua
Amejaza pototo mindo kiriku Unataka makoto mindo kinduku Unapenda matoto penda misitu Pus pus miau Taniwa
make it a big deal. I'm not a get on my big deal. What can is on my feet? Come on, it is on
Namandom, is it there in a city Zimetokangong? Kila waba was in Patamini Kasadam. Mapokom, Narada Cinema Haram.
Pigwamboko, Pigwamboko, Pigwamboko in Chazoni Haram. Pigwamboko, Pigwamboko, Pigwamboko in Arunguna Nitam.
Kingstas Entertainment DJs.
DJ Sarge, DJ Sarge.
DJ Brasho 254. Halle on 0798 88 62 95.
Kikokto, ndio nipande nijengwe ki round 4. Na murambi na muratish kwa kikombe. Ndio nisani zile nono na sikonde. Kama 40, itisha zote. Akirombo sa, ongeza toke.
Pigwamboko, pigwamboko, pigwamboko ni mchezo ni haram. Pigwamboko, pigwamboko, pigwamboko ni narungu na nitam.
Nimumutu na wasupo sepe inai. Ako supo na natenu fikipe inai. Nimutu mashata na kote inai.
Show.
Digi digi, madogo dani, wodi gida. Digi digi, madogo dani, wodi gida. Arufo kama.
fish ni ya nande. Cheki ya kina Karo, cheki ya kina Anji. Wanapenda mboko, juu isha chaji. Teka ngoko chuo mna kibangi. Cheki katelo na adelo ni machupa. Shuka na madam kuru wengzi kilipuka. Ndozi nice niko shopping ya aluka. Niko liwa jungo sima uka.
Chimba, 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 chimba kitu adito sauti ya mnyambo.
Sauti ya mnyambo, chimba kitu adito sauti ya mnyambo. Prr. Sauti ya mnyambo.
PGP, akio line and pin. Akio line and pin. Akio line and pin.
Sauti ya mnyambo.
Chimba na nikitimba, siti na vimba. Pasua kinga, shipa la simba.
Shipa la simba.
Mayoyo seke beki na echeza winga. Fneka mona jikunja basi deni kufirimba.
Anakabani juu inanika bako. Anituka msi ata basi unge nitanjo. Unavyo itingi hindo ile ligiso na nakapiga miti kahindi si easy go ndoko kinato kuna akini akini oh nakanavyo tetema mwili mwili chimba shoti tano mara mbili mbili city wana spend all his mili mili
chimba kitu adito sauti ya mnyambo prr. Sauti ya mnyambo chimba kitu adito sauti ya mnyambo prr. Sauti ya mnyambo
PGP akio line and pin akio line and pin akio line and pin.
Sauti ya mnyambo. Ebi wa muranga misi zitoke katoto. Madimu mangu fanya wenyu wakae mapoko. Na wengi wondi mapedi sugua mwihoko. Na mama zao uzangangu pale Korogosho. Alize pedi wenyu nuka njotize kitambu. Malize pedi wangu nuka ikusia kawambu. Kaskini flani kalifanya nmoge bon maru. Chimba kitu adite sauti ya mnyambo. Uchizi pia ni talanta. Neke chana jaba na mafirifiri. Neke mindo ule bwana ya bibi yake. Neke mindo nilinyamba kweli confiscation.
Moyo na chikuna kuna tukuliza nini unasema chakuna twende
paki adito sauti ya mnyambo
magic and
ya mnyambo
bate after bate 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 after bate bate after bate bate after bate after bate after bate
nyama 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 ya pum pum
Yes, Queen.
Yeah, yeah. DJ Brasho 254 DJ Sarge DJ Sarge Pakira kuna do Maria kanivajo Maria akiga kiwashira kauna penda za dogi leo ni punda kazia kauna penda za mbogi leo malaya kasia
bate after bate yeah bate after bate yeah bate after bate after bate after bate
party after party ni kumosha people after party tunamosha people party after party ni kumosha people after party tunamosha
people ya kishada craving ya kishada craving ya kijaba craving ya kijaba odi wa muranga lena pia na tuma mete after mete manjoti za kumwage kazi mwage kia privacy tu kwa kete kani mashada nazi wa shadarani mpele kwa uko kamete. Demia kwa medos kejani na mchimba toka nyuma ndo nisione kute.
Yeah, niko ndani ya na shida pasi ganje. Hapa nipate hata kama tutake. Hada mkate mkatanga na maji makali na bale. Iko nini sijali. Waita leta na ufanye haraka. Na hizo tako zianzange kubwara. Ambia DJ manaija ni swara. Kali ya rithe la full shot na mwaga. Cheki likidiki ndo nikiangusha ndane. Na bado nikidiki utakonfirm magizane. Kama pena pidi nguze dili mimi nani.
Here it is.
anajibu vitu hata sijamuuliza. Akona kibenje ndani imejaa manyongi, akona mambicho anasema ye ni bedi. Ushaichomo kasikie tumbo kwa mgongo, unambebo kiamka ni ongongo. Simenishika na jana niko na dogo, kumbe ni jaba. Simenishika na jana niko na dogo, kumbe ni jaba.
Mambichwa, aha, mambichwa, 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 yeah, mambichwa, aha, mambichwa,
mambichwa, mambichwa, mambichwa. Doki nadai kukosesea kwa cho, doki nadai kukudungia kwa chom, jeri nadai kukupatia kidom. Head, shoulder, knees and toes, bend over, miss and pose. Wangaresu napenda makagari, amejibeba utadhania kugangari, na utoto utadhania konasari. Aliteko na Chris utadhani ni kantai, ako dry spell utadhani ni masai. Kus inatupa utadhani ni mochari, anakatwa utadhani ni butari.
Kimicho changu imejengwa na pidi na sipe mtu, na kivuta ni midi. Ni kimbicho changu nimejengwa na bidi, na sipe mtu, na kivuta ni midi. Mini odina, napenda dina, na jegi shapeless kakisoga obina. Na leo kasina, raba minina, chimba rodinya kisinyore ya loya. Saki story mingi mina dae kukukiamba, na kaunge kuatiri singe baki shata pienga. Nili kufunga bao juni
DJ Sarge, DJ Sarge, DJ Brasho, Brasho. 254.
Aya aya kwa ni hata mambichwa. Mambichwa, mambichwa.
Magic Air on.
What's wrong in my kata churaba? What's wrong in my kata churaba? Ki heru wenki na toto poko winki mteke wiki gizani pige miti titi titi piki kikikiti pinji linki mitini ingi kingi zigi zigi mitini mingi mini piki 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 pongi cheki doki kashoti piga poki.
Chain ori ori niko kori kori fuko pori pori ndun mejaza kama kori ame shika kutu sianaka fori fori shika tori tori chezia doli doli teka msupa ana mabui bui unastukan mekuteka na unijui jui unataka stingo flani za magui gui kauna swara kuja area nina chui chui.
Inauma but itabidu zoe.
Nasema damn digi digi mene team weekendi. Kami vivi tuji kill vi deadly. Sema damn digi digi mene team weekendi. Kami vivi tuji kill vi deadly. Cheke sidharau chapa na nina tao. Sidharau chapa na nina tao. Sidharau chapa na nina tao. Sidharau chapa na nina tao.
Nakata wapa ni nijifry liba josi jamanga me. Nikuririma niki ivamale. Nikiririma na balas nangale. Piga diva dimba kitambi ya bale. Juma kikujipa kithani na male. Na sita 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 ni na makagarin. Izame futi sita kivuwa dangari. Kitanka kegi dadi jam na kunywa. Ni dam tam cheki have some kunywa. Kahanjam kakikami na kiuwa. Bongi small kama shimo ya mabua.
Odi wa Murang'a wanadai niwe. Odi wa Murang'a wanadai niwe wao. Mademo na wanyoroshia kwanza kwao. Ikuzoni misi tutuka za mao. Na jeki zao zimesaka matoche zao. Na hivi ndo mingi ya Staton na Kajaba. Na hivi ndo micheza Longo na Wamada. Shosho Manguru anadajika wada. Na zake zimeshika asha meza Kajaba.
Na sema damn digi digi mene team weekendi. Kami vivi tuji kill vi deadly. Sema damn digi digi mene team weekendi. Kami vivi tuji kill vi deadly. Cheke sidharau chapa na nina tao. Sidharau chapa na nina tao. Sidharau chapa na nina tao. Sidharau chapa na nina tao.
Cheki anani bore kwanza za kitore. Lafu anani ngore kwanza za kingore. Supota ni chore anki kupiga ngote. Alafu tani nyore anki kupiga ndiole. Kikupiga ndiole anki kupiga ndiole. Supota ni nyore anki kupiga ndiole. Kikupiga ndiole supota ni nyore. Supota ni nyore anki kupiga ndiole.
Cheki tumahaga mina dai kuzikemba. Mina kiforo kiachoni na spedika che. Uda tumakoro na witishe tubatenda. Wachana hizo haga ushajua ushapenda. Parachichi side para ya chichi. Nikitichi nsupa daimichi. Chichi chichi chiki chiki. Mdena pigwe pinji kama dingwa kule minji ah. Guji guji mchezo wa anasa. Ama jigi jigi ah.
Nasema damu jigi jigi mili timu jende. Nasema damu jigi jigi mili timu
jende. Kaiko fiti basi guza minyo.
zami.
DJ Sonj, the hyper boy.
I'm DJ Brasho at all social media platforms. At DJ Brasho 2.4.
Kaiko fiti basi guza minyo, ah. Ka imeshika basi wacha finyo, ah. Mufiza leo bana ni manginyo, ah. Fomye maodi na pia mayo, ah. Wakila lisha makula ni wo, ah. Bezi ni vela na ngem ni wrong, ah. Adi mandugu wakuje na pong, ah. Sio mangeus pia wakuje na thong.
Iyo story cha baba, ah. Cha mama, ah. Sia mangeus wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, ah. Cha mama, ah. Sia toi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, ah. Cha mama, ah. Siama odi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, ah. Cha mama, ah. Siama yo wanapenda kalongo. Fika pain ni kupeleke na rada. Ita mangeos ni uonyeshi nani baba. Kutonde isi anapenda michi mama. Fika masai ndi uitishe kukumanga. Fanya kweli ni kuonyeshe vifa. Upea tosheke yo vile nafa. Namba nane achore figa. Na aku truba na si magiza. Leo si jaba ni magiza. Leo za odi ni maisa. Akichekwa moro iza. Asikichapu ndashika pizza.
Ebu katika ndo tucheze kalongo. Ebu rombo sando tucheze kalongo. Ita makwila ndo tucheze kalongo. Ita machura ndo tucheze kalongo.
Iyo story cha baba, cha mama, sia mangeus wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, sia toi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, sia maodi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, sia mayo wanapenda kalongo.
Talk lady baby girl back in the day. Nimekukemba siku mobwe ni genje. Iko nini usijali jani nyege. Tabia mbaya leo tutafanya kwa kete. Cha mama, cha baba, vile unanishika join na niwasha. Macho zako jo zinanimada. Na nikivua jo utaitaka. Sinisiri jo na kutaka. Siko honi jo lakini naitaka. Ruka ruka kwenye bezungusha haga.
Ebu katika ndo tucheze kalongo. Ebu rombosa ndo tucheze kalongo. Ita makula ndo tucheze kalongo. Ita machula ndo tucheze kalongo.
Iyo story cha baba, cha mama, sia mangeus wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, sia toi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba,
DJ Sarge, DJ Brasho 254.
Kana rada na wapele kana rien. Kama au narada mbe ya beli sharien. Hapa neko sakata sakata kam sakata. Shika yoyo kama takamata kam sakata.
She want a bad man lock it up. Never seen one like lock it up. Turn around squeeze and lock it up. Bend over straight for the lock it up.
If you get step you na penda easy vitu. Ebu lalishe neti bado unakutu. Na mapunyeto sana juwe weni sugu. Mango soko wa udai weni ndugu. Wakuja kwangu wakidai njugu. Security ni ati unadai rungu. Reni gani acha, nilidhani acha. Jona rungu acha, mgoro flani hapa. Piga punyeto akikaza kani dry acha. Story flani za warasu wakibanshada. Niko pina kichindri kani ngale acha. Kristo vloga dandani ya imasha.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mwen peleke na ring. Kiki nyanyen peleke na ring. Mangoko wakifika basi peleke na ring.
Niko ring na vifuacha ni hoa. Zimeshika na vifuacha ni hoa. Kwa darien huyo bwana chakua. Shikilia bwana wea chakua.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mwen peleke na ring. Ziki nyanyun peleke na ring. Mangoko wakifika basi peleke na ring.
Karika Steph ma 3-pointer tu. Sifani Stephanie wangana yangu tatu. Jujoti zangu wanga roundi tatu tatu. Muhogo bigi mini mruyo mbipika kibantu. Tingalingaling school bell a ring. Na mindo bell ringer. Na upeleka na rieng. Tuma pin mejipin na makoro. Na kapenka na ninyonya mbu. Ohoro wakuo, mwendo wakuo. Inanifanya nisike kushika matakuo. Izoza kuo, chezi kufa kuo. Zikonya riengu shinda hata za mama kuo.
Diwa muranga na gibike tobo. Kudi zangu kama konzango mongo. Kwenye pedi wako lingo leo meno. Kwenye pasto iva shoda ndope ya neneno. Sizi moga inje isi majambosho. Ni dhobo dhobo dha kitu dhobo dhobo. Apa kuna za kwenye tutango leo mbengo. Nisha pita na kadem kapedi mapengo. Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mwen peleke na ring. Ziki nyanyan peleke na ring. Mangoko wakifika basi peleke na ring.
Niko rien na vifuata ni uwa. Zimeshika na vifuata ni uwa. Kwa darien huyo bwana chakua. Sikilia bwana wea chakua.
Gari ya moshi, gari ya moshi.
254. DJ Sarge. DJ Sarge.
It's a Madonna, the beat.
Deli deli tinga tire na over akibonda takuvaa kana haga tingishe akitaka kwa lojo bana buda chunguza tele down shika down hivyo shake madida kone nani atazuba hapa chwani kidunda kone nani atakula kongita mwime hiva ronga senga inonge ngango toki na kutambua msupa na kusugua ata ukiringa bado na kuchambua ata ukichimba msupa na kutambua ronga senga inonge ngango ronga senga inonge ngango
sisa sisa sisa
Niti demo in pesa Una toma unaweka Kui drop mi upenda Kwa club mi uteka
Ngangona mavela Ukinicheza na sepa Buda yako na mkemba Na masingo tuna sisa
Sisa, sisa, sisa
Tumenyanya, tumenyanya, tunapiga toti ya mangango za moranga Kija na mzinga ya kwenye gini na jaba Zangu zime na isteki haga kwa kibanda Itisha eyes, mzinga ya guarana Nika device, washa biti zipatane Niko darona, cheki tumarasa Mode wangu ona anachoma tumashada Mange usote cheki wanachora saba Nimeshika kwa kona cheki wanadarana Na makombora wanadaini za osama Kikile wanawai kwa kitanda
Washa washa jama Zima zima mata Piga piga bala Rasa rasa masa
Nani kele weke Nani kele weke Nani kele weke Nani kele weke Nani kele weke
Badaya chake miti na nihatia Badaya maarimi juona kazi ya Badaya ni mcheke funge pazi ya
King Stars Entertainment DJs
Sarge,
the High Baboy,
DJ Brasho, 254,
King Stars Entertainment DJs.
Andeni bila ya kesi, nacheza mechi bila jezi.
Iko big, it got atakula magego. Sijui ni kanyiri ya maluki chogio. Na mimi ni tachimba kiyogi shagio. Nunu iko bushi, endo fike kwanza. Itamu tu ya dudhi, na uteme jaba kwanza. Ikila lo ya juzi, choki supu ya mara. Mikiza zicho juzi, kuiva micho na mambanga. Mtoto siyo naturi, nikame bebe ya kijiji. Kukaza sana kunye, nikame meza firimbi. Naona mbili mbili, nika nimegusha fagi. Kumangana sana chuma isha mwaga rangi.
Ananipa bila ya kesi. Nacheza mechi bila jezi. Toto lawama akichutama. Toto imanga ntamanga nkiwawaba. Toto lawama akichutama. Toto imanga ntamanga nkiwawaba. Ntamanga nkiwajama.
Bus bus akotake mjulus Juju imebaki guru Nyanya kwanza kima uru. Ali mtoto bana atato ushuru. Nani vum, washa kishada ndani ya muti nani dum. Mambaru kwa giza wa kukembe kukichom. Nyanya kabiso bende sura kakatun. Wasupo wameseso na mamoro ni magun. Tura atoko adiabaki amifum. Adoshu na kimiti adiabaki mapitu. Kemba msupa ni kopin na kidungi. Mblei na mtungi anza kivumbi.
Ananipa bila ya kesi. Nacheza mechi bila jezi.
Pia wizi ni talanta. Mini dingo na kuangana garanta. Mbugi yangu yote yo ukula tumabata. Uliza bibi yako miukula kwa kusafa. Ah, puti girl mi mpenda mateke. Yeni lele na bato na nyege. Mi upiga wanaita manjege. Piga shiro ambie matenge.
Sigana nafagi we mwagi. Na hizi kek tuchazili hizo konyagi. Wali sema ujana moshi. Ndo mwana kiki waka mwansi chifichangi.
Jizi pia ni talanta.
Mini kichombaya. Basi kichombaya.
Boda boni tariana.
Mini kichombaya. Chimaturi bila mpango kiu kichombaya.
Chizi pia ni talani.
Mini kichombaya.
Kukajing na kashata.
Basi kichombaya.
Boda boni tariana.
Mini kichombaya. Chimaturi bila mpango kiu kichombaya.
Mini mzazi miuchi na madhako. Kanitaba na shikisha na babako. Bugi yangu kukutoka kima vako. Kanisha dami uiva kima bado. Zeshia na yuki odi wa moranga. Siuiva shada hata na mambanga. Oya panda tuwa bebe kama kanga. Shikange uzu mpeleke na rada. Mini rasta bila dredi. Mbugi yangu yote ite na isuki dedi. Niko underwater utethani mini pedi. Ngoma zako zote ziubo kaza jesi.
Sigana nafagi we mwagi. Na hizi kek tujazili ya izo kwenye hagi.
Kali
se mwagi. Iva kimali adiwisha mehomo siyo sidong. Ini sidonyo siyo sidong. Ini sidonyo siyo sidong. Ini sidonyo iva kimali adiwisha mehomo.
Kristo, Kristo, lejo Maria. Chika, picho, leni Maria. Assalamu alaikum ni petu waria. Kwani walibora ni keno mario. Ati kicho, picho,
yako na kizia kisho kisho na kujazilia mwaka maji na kunyunyizia niko shaka mangi ya kupaliliwa aje oi chorea oi kani magowe riso ni romtaka ati romtaka kani kadonye ni romtaka ati romtaka kani kaponye ni romtaka ati romtaka kila mtu twende match ati match kila mtu twende match ati match ati this alert alert ati this alert alert
TSC drum ini sidonyo TSC drum ini sidonyo TSC drum ini sidonyo iva kimali ya duisha mdomo TSC drum ini sidonyo TSC drum ini sidonyo TSC drum
baha duka sina zingwa tusikia tunagabaha duka ni jing zimeshika mara kadha labda niache chuma nikasiti kwanza wata labda niache pupa nikachome kwanza shata labda niache chingri nitupe kwanza rata ama nikateke wale sizwa ibada
kuna matamu natamani chana
kuchana
temptations kiu ya dyanga
ya dyanga
injini yangu inapingwa sana Wakini cheki na odi wa Muranga
Mashada fangi gani kamande wakio itepa gospel hewani mtoto wa mama before tuanze ni naswali kwa kesi ya binguni naweza nitetea kweli genge ni genge for real na njege ni njege for real kasha I box life mina jona ni feel sijai towa tail na mikuliwa na gate
odi wokovu ni mapitio majaribio umetoka mbali tega sikio na leo tuko studio
Eroni soma tunarungu ya jamii Apa sunajua na kuchorea mami Hakuna ajakaza apa moshi ni manduku Tupu nazitoka bana za atudu Supo kini toka nyoko nyoko Ju apo kini ngora ni mamboko
Molo kini ngora nyoko nyoko Ju apo kini ngora ni mangoto
Nyoko nyoko, nyoko 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 nyoko, nyoko 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 nyoko, nyoko 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 nyoko, nyoko nyoko
Wanja, kicho pepta njuu ya kiganja Makuki na makeki za kibanda Na mifuko zimeshona gatu na mabanda Exhibit zimejificha kwa mbosho Na maraba after kujiposi ni kudosho Bata chesu nilifikanga na vidosho Rombo sanga mbaka kesho huku likigosho Malafu extreme kiingia na waskan Kikishika kikolo kipitishe watagwan Kahuku vunzo na madhako buda utalan Bogi inatatisha makombora za sadamu Oya oya eh, oya oya ah Sia boda boda eh mukoloko mibusia boda boda ah eti mukoloko mibusia boda boda eh
eh tupo kini toka nyoko nyoko tu apo kini ngora ni mamboko
moro kini ngora nyoko nyoko tu apo kini ngora ni mangoto
nyoko 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 ngora ngora ni kucheze kama dingoi ukisosoka metoko chungia nuke kinyoi Kulambi ni kuchimbe kama gepoi Supa funge duka ndia ni replace na kitoi Juu ya kutu, siya meshika mbiro Juu ya rungu, siya tatoka mbio Wendio jiko, na unacheze adiro
Sarge, DJ Sarge.
We came from the bottom. The lens is on my belly bottom. Shiko, at your tuko. No dick a lot in your bottom. Ako TikTok, kaki dosho. Na kile time kao tak mboso. Niko rito, you are kyon pito. Na pinya panelia isi dilgo. Na mga te arepe kwe kusnili chimba. Ni naka flat tire sina pressure lijidunga. Na hizi atya ni zagi kumba ni mtumba. Buda ni kako ya venye nguna anawika.
Kingstars Entertainment DJs.
Di juru raga, ori awi duda, emenyerere, juru rie, turi kosawa, utus kosawa, juri namu kosawa.
Hip hop, hip hop, sifanya ngoma zote mbaka hip hop, nashiko, wakerito. Si watch a lot to find your stinger TikTok. TikTok, babe, TikTok. Si watch a lot to find your stinger TikTok. TikTok, babe, TikTok. Si watch a lot to find your stinger TikTok. Leo niko jing na minkatsia. Ala yaki na maneza mpansia. Atamu iko hapa nda kumalsia. Kuna dema pendi do she say about ear. Handwork, C-form. Na eza nyora njuti sari kwa iflow. Nduru, ndani ya tiplo. Na leo ni lazima lambe lilo. Still talk, cheap hoes. Imagine na kikwata jia dildo. Jiggle, stingu anginyo. Wakitambia tehezana na maminyo. DJ pull up, chiki chiki bla. Chiki 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 bla bla. DJ pull up, chiki chiki bla. Chiki 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 bla bla. Hip hop, hip hop. Sifanya ngoma zote mbaka hip hop. Nashiko, wakerito. Si watele tufanya stinga TikTok. TikTok, babe, TikTok. Si watele tufanya stinga TikTok. TikTok, babe, TikTok. Si watele tufanya stinga TikTok.
Sipi yanga te, 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 te. Hey, 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 she the sepi yanga te, te, te,
te, te, te, te,
she the sepi yanga te, 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 te,
te, te, te,
te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, Run moja aita dosha labda wende zile za boy 1 + 1 2 2 + 2 4 + 4
8
Eita kukemea kiro 1 + 1 2 2 + 2 4 + 4 Eita kukemea kiro
Yeah Know you see me man I'm looking really pretty in it Green truck while I'm rolling through the city in it Get away with the talking, man, I'm really with it I don't say too much, but I really light it up Up, up, baby girl If you give me one night, I'ma make you fall in love Love, love, love Nothing to it, I can do it, I'ma make you know my name Bubbles on the speaker, baby girl, tell me what you say I'ma give you super loving each and every day Day, day, day Sippy younger, day, 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 day Sippy younger, day, day, day
Mwana wewe, unapenda rungu
alijua kutu tukamwita dadi mafuta ni ya ngombe na unapenda ngwati ai aje ndugu hapo nangi makeup na unapenda lotion kam ni kutak tunapenda question jabani aluta hapa penga station kuja darangi ndo nina hadi lesson hakuna uniform kuja na kileso juzi meru nda jukesho ninda du nda
DJ Sarge, DJ Sarge.
Amebeba Taliban anataka kuniban anataka tuma fans nigorada nama eh nigorada nama bado nikoli nigorada nama eh nigorada nama bado nikoli nigorada nama mu eh nigorada nama mu bado nikoli nigorada nama mu eh nigorada nama mu eh usimo bwana silirombo se Mtami utoka siku fitina Kwa mother wako rada wako fitina Seti nini mina tai iyo itina Babolo enji ya meza ama kitina Zitokio kitoka ama vipi ma Sifom ni maodi ya marasta man Soguli wa more suta tizi man Mbae kidevu uyu mleina ma Nigorada nama, eh, nigorada nama Balu nikuli, nigorada nama, eh Nigorada nama, balu nikuli Nigorada nama, eh Nigorada nama, balu nikuli Nigorada nama, eh Nigorada nama, eh Kusimo, wana sulirombo se Sulirombo se Kusimo, wana sulirombo se
Wacha, wacha, sulirombo se Wacha, wacha chumila lenda Wacha, wacha chumila lenda
Brasho 254 DJ Sarge DJ Sarge
Shika kuwinda Subiri msi Zauka Wacha, wacha chumila lendani 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 Kijana tari msi lalangi
Wacha, wacha chume ilale ndani Nateka ngeo sogedho ama wendani Chape ilale wela lisha uko ndani Tangu real squeezy mamkoba ni wengi Tangu wang squeezy mamblina ni wengi Tangu lolo squeezy wa mblambes ni wengi Tesa joe yo turi kishenzi Hadai lolo ya nataka chuchu Hadai kudarwa ya nataka munju Free Banton ya nataka buju Penda yeye kwa sana majuju Ilie ndani mangeus madudu
Wacha, wacha chumila lendani Wacha, wacha chumila lendani Wacha, wacha chumila
wacha chumela lenda na Ruma hazi tatipido kwenda nginyo Nise nyaradi nikichapa sinikifu Na mihodare niwe chapa gana finyo Na hapa naisi mademo penda fimo Akwanza ngoja amifika kijani Mjato siya nataku tadani amebeba meli Na mpiga luka sunajua yani ngeli Tunde siyo punde tusharuka kwenye bed Oh lord oh Jesus oh brida Niwiko zadi sazile na shugulika Niwa garapa na leo nimebadilisha Na leta vibes old school kaza isa Na magizani ndo bado miuza madiva So if I'm on it I promise na leta fever Hiki shingoni I'm sorry hiki umeza Nanguni tena na tena sita kuficha Wacha chuma ila lendani Wacha chuma ila lendani Wacha chuma ila lendani Wacha chuma ila lendani
Kiti wa ikus milka mgware Nimejipini makundi kustaki jakadale Nisiza kabaki wale nimetoboka mare Kiwa mnyonji zwe ina macha mohae Kamna mabishti kutuka inataka sixam Siki mapepe misi na yusuki nishika Leta kaminje ni record nyiki insta Kademka rapa flani nimemanga story kuisha Ila lendani hatara netambu ikiza Nakae rada kama pedi chuma itatapika Ujuzi mingi ninangwa tika jibisita Nono nye usi ya shati na kawika tiga
Ya wembe sana nataka chuma Inawasha hadi anajikuna Nimwepeshe kijani magizani Atatishe wati majirani Hakuna aja ya ubani misitani Niko boost nina tools na majani Ni udu kilalisha ni utani Nichome tire nisafishe na ubani
Wacha chuma ila lendani Wacha chuma ila lendani Wacha chuma ila lendani Wacha chuma ila lendani Kijana tari misi lalangi kwa kazi Na stamina mini na yoka ya chini Wacha chuma ila lendani Wacha chuma ila lendani
DJ Sonj The Hype Boy
By DJ Brasho at all social media platforms at DJ Brasho 254 Alapan 0798 886 295